Dasha mutoni again. Bandits your bana. Dasha mutoni again.
Brian Beat.
Natamani baby bro kuishi na we.
Chukume.
Bro wabakubazi omanda we. Abalozo kukufunda bapo we. I say what we break it down low. Tuwakuwe tuwaje mwamalo. Aba wala guba tuwala na kapalo. Your body boy I love your style. Okumo mudenga bangeleza. Kewe soma mkwana ukuweza. Ojaga denye chichichonja gas. Nangeka kukumenga kabisa.
Your body boy, I love your style.
My darling, kila siku natamani.